umuhango wo gutangiza icyumweru cy'icyunamo watangijwe n'urugendo ruva ahitwa rya Bizige. Imbaga y'abawitabiriye berekeza mu kibaya gihuriweho n'u Rwanda na Congo mu murenge wa Cyanzarwe. Aha niho hashyizwe indabo nk'ikimenyetso cyo guha icyubahiro abiciwe muri iki kibaya. Abenshi bajugunywe mu byobo no mu buvumo ku buryo imibare yabo ya nyayo itaramenyekana neza. Abatutsi bahiciwe biganjemo abari batuye muri komine za Rwerere, Mutura, Kanama, Karago, Kibirira mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi, n'abandi baturukaga hirya no hino bashaka gukiza amagara bajya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rahel Nyiramuhima n'umwe mu babashije kuharokokera. Mu buhamya yatanze yavuze ko benshi bapfuye kuko kutamenya iyo berekezaga. Yanashimiye abagabo babiri bari mu bwoko butahigwaga bamurukuye we n'abandi bake.
Aba nibo bari ubuhungiro bonyine mu gihugu. Ari pasitoro ntiyokubereye ubuhungiro, ari padiri ntiyokubereye ubuhungiro. Abo nabo Imana bari bayirambitse, nabo bari bayibuze nk'uko nayibuze. Iyo bagira Imana bari kwakira bari kurenga. Nabonye amahano mbura Imana, nabuze Imana imyaka myinshi, Imana ndayishakisha ndayibura. Ndavuga ngo mbese Mana ko umuntu azinduka akabura, byaba ngombwa akagwa n'iyo yazindukiye se Mana, iyo wabwiye waguyeyo. Niko nabyise nabuze Imana. Bariya bose muvuga bapfuye bagasha nk'uko umuntu w'Imana yabivuze, bishwe no kutamenya inzira. Bishwe no kutamenya inzira, bari bazi ko icyo kibaya cyose ari icya Kongo. Ntabwo bari bazi ko u Rwanda rugira ikibaya. Bamara kwambukanya za ntusi zo munsi, ahasigariye n'inzara yose n'umunaniro wose, bakikubita hasi bakarambarara. Nicyo cyabarimbuye.
Depite Hindura Jean Pierre nawe yavuze ku by'iki kibaya cyaguyemo imbaga y'Abatutsi. Yavuze ko no muri Kongo bari baratangiye gutegura icwa ry'Abatutsi mu kiswe Magirive.
Nubwo ngo mu gihugu batabaye jenoside bakishyurwa no hanze yacyo, uramara imbere mu gihugu cyica Abatutsi bamare n'abo hanze. Tanzania ntibari gukandirayo, hari ubuyobozi bwiza Julius Nyerere ihagihagitere gukunda. I Burundi ntibari kujyayo, hari ubuyobozi Bagaza bwaje gusimbura Rwa Buyoya, ntabwo byari gukunda. I Bugande ho ntabwo bari no kurebayo, ntabwo byari gukunda ko bajya kwitegura hariya. Ariko igihugu cyangwa cy'Abatutsi bya Kongo, icyo kintu cyitwa Magirive, nta kindi cyari kibereyeho kwari kujya kwigisha Abanyarwanda bo hakurya ati uri Umuhutu, uyu ni Umututsi. Byandi byose byiga hano bagomba kuvugisha no kujya hariya.
Uhagarariye ku rwego rw'akarere ka Rubavu umuryango Ibuka uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside mu Rwanda, Bwana Kabanda Inosa yasabye abaturage gukomeza kunga ubumwe mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Yavuze ko kuri bo nk'abarokotse batangiye kubaho jenoside imaze guhagarikwa.
Abacitse ku icumu ubu dufite imyaka 24 ndetse n'Abanyarwanda muri rusange, kuko hirya y'iyo myaka ntabwo twariho, niba abandi bagendaga batariho. Ariko uyu munsi kuba dufite ubwisanzure ndetse tukaba dusabana, twicara ahantu nk'ahanga tukaganira, utandebamo umututsi, utandebamo umuhutu, ahubwo mbonamo umunyarwanda, ni icyizere cy'uko tuzabaho kandi tuzakomeza kubaho uko tubyifuza, tutazabaho uko abanyamahanga babyifuza.
Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Bwana Gilbert Habyarimana avuga ko abiciwe mu kibaya cya Cyanzarwa ahanini bari abana n'abagore, babaga barushye bakananirwa kugenda kubera urugendo rurerure babaga bakoze bahunga. Aboneraho gusaba baza haba hari imibiri yabishwe muri jenoside gutanga amakuru kugira ngo nabo bashyingurwe mu cyubahiro.
Aboneraho gusaba abaraha kwamaganira kure umuntu wese ugifite imigambi mibisha yo gushaka gusubiza inyuma iterambere n'ubumwe bw'Abanyarwanda, kandi dusaba abaturage bose b'akarere ka Rubavu kuzakomeza dufata mu mugongo abavandimwe bacu bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi, kwirinda kandi amagambo apfobya, ahakana, asesereza akunda kugaragara muri ibi bihe. Ndasaba nanone buri wese waba ufite amakuru yahaba harajugunywe imibiri y'abantu, kuko na n'ubu ntabwo bari kwagera ku rwego rwo kuvuga ko hose yabonetse. Ndagira ngo nsabe rwose ko igihe kigeze kugira ngo amakuru yose aho ava akagera yuko twakomeza kuyagaragaza tukayasangira, kugira ngo dukomeze duhe icyubahiro abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi.
Kuri uyu wa gatandatu, abaturage ku bufatanye n'ubuyobozi bw'umurenge wa Cyanzarwe bakusanyije ibiribwa bigizwe n'ibiro 500 by'umuceri, ibiro 500 by'ifu ya kawunga na litiro 100 z'amavuta yo guteka byo gufasha inshike za jenoside n'abapfakazi batishoboye, mu rwego rwo kubaba hafi no kubereka urukundo. Insanganyamatsiko yo kwibuka ku nshuro ya 24 jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 iragira iti twibuke twiyubaka. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, kubwa Radio Free ya Amerika.